Mastermind, Nas, Jay-Z. I'm so ice cube like Eminem me. Sauti na sema nyosha mikono hewani. Yes, yes, yo, yes, yes, yo. Nigga na boche kwenye stereo. Krum, krum, krum. Sauti heavy kwenye radio. Bump up the varum. My passion extend for the things I own. They are me, they represent me. Got microphone so kihiba kilicho changu. I kill you, your wife, your children, your auntie, your uncle, your nephew, your doctor, shit. Tahapo gonjo wezi pona. Usene tezame mana miso sura na yohona. Nisha pita majanga, nisha chinjo na kisu na mapanga. Shashuka na kwaraka nikapanda. Mwanaume sararo, full power commando. Zali watown peke yake tu, form 4. Lion don't leave the Serengeti, I'm here to stay. So keti chini leo via meza kreti. Tunapau kitenesi, gum na nyepesi. Koyo na kinyesi, kunyo mtindi kura freshi. Mungo kasirema na unapaa. Maji kupa, maji kuja, maji kutapaka. Maji mengi, maji ya bahari. Kina faa, kina panda juu. Inaleta mbabe kama nja. Babra
Taka mtaka chinja jokote na wawinga. Bulibishe na ubote. Sibishani na wahinga ni bombari. Ina ya 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 go. Taka mtaka chinja jokote na wawinga. Bulibishe na ubote. Sibishani na wahinga ni bombari. Ina ya 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 go.
Hey sex lady.
You fall for anything. A defense kwenye sing. Mean the road of the ring. Kira ding bling. Kira bees wing. Kira arba ing. Kira ngumu sola ing. Mr. Yao Ming. Naito Michael J. Niko hapa Mr. Benjamin. Nakumbuko sana bwana mkapa. Yes. If you want peace, prepare for war. If you want peace, tutataka more. Aya. Pesa duku ndo root for all evil. Na jinda na masikini ndo hubake hivyo hivyo. Picha tonge, picha na kijiko. Sanoma na kibonge kwa sababu nipo simple. Nike, Reebok, Adidas kwenye stripes. Come on babe, you looking nice, yeah. Ilala kwenye air na pepea na pembea na tembea mini no map.
Mtaka mtaka chinja jokote na wawinga. Bulibishe na ubote, sibishani na wajinga ni bombari. Ina ya 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 go. Mtaka mtaka chinja jokote na wawinga. Bulibishe na ubote, sibishani na wajinga ni bombari. Ina ya 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 ya.
Hey sex lady, I love you so. You drive me crazy.
Ile fuko nko.
Najua sijui, najua sijui, najua na najua sijui. Na story zako, chana story zako.
Kona
star, 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 star.